tamani hala halifu
do yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde hede be studio tamani o do sa saki ke modo usman di ko yotti tan kabaruji gondi do di jode men zan de la presse bamako do do jodunirde e radio ngaji chapande joy e jeego le mali e mangal mudu fu seydou mbo to bogi jande to FIDH kani AMDH andini sugulam e leydi dengagol masiba le leydi ndi e wi bala didi de ko ana buri labi temere didi ko torrobe be e bandiji ngadi bonande sahal e wuddi leydi ndi hitande 2015 de hedi de bala didi ono tiagantode sariyaji nedda ko do gol gongigo ana holla wayde jukkoje wuytike wuytaki fe le leydi ndi walde janyeli ana heddi sahal leydi ndi kenya les régions menako daw sak kanye ibogoli tan en kapti fa wadi maybe sappo e go on hono nyongitibe mali wombe jibo le burkina faso ana do billi hande heddi ton ilako torra hotel splendid to waga duguto ko buri temene joyon hono jafi nanama wartugol mu e le leydi ndi do woni sembe tobbe kabaru o hande kedde heedade bismillah maado e do studio tamani hono e ley jengal FIDH kany AMDH andini sugolam e ley dengagol masibaji le leydi ndi lebbi jetti ko kawral deere ngal sinina ko wala fuko yiha e ley walde torra ka fawarde hono heddagol e wonde wayde jukkoje torrube ila hitande 2012 hitande 2015 baade de mbi ana yafa ko buri laabi temedde didi ko torrobe e bandiji ngadi bonandaji le sahal e wuddi leydi ndi ittube du ko buri wonkiji temedde didi civile fu buri hewde kedo denna mamadou sama seku fa beedore de fam
ele hala AMDH e FIDH lebbi jetti ciagal sinnigul talkurundu gubbe satinbe dina e bombe sum hono mabbe ngadi bonondaji kew jateedi ke holli wiide fandi fuf laabi chapan tati le lewru goto dum wadi so rafi denagu e torraji hakkeji bibbe adama fewde e jama o e sorras en leede godde de beedi sattude pelle de tayki tike dun wiide torraji fewde e hakkeji bibbe adama yo golle gubbe de fuf non iwde battube lambe yottade murtube hibbe be e fa satinbe dina be latike sababu majjinde yimbeele hewbe e simbinde dun kala mo ciikiti gollande gagno mabbe fa ha ele hala FDH e AMDH mangal patbe mali be dun laaba e majjum fi sabbi mande mabbe yiyaama e bonondaji kewdi e le walde mabbe fewde e satinbe dinabe hakki temede tato yimbe ngoni e kaso battati dalla sa leedi ndi chapande njoy e njoy le temedere fuf nangama e le rafi sareya dalkurundu ana holla dun wiide yimbe le torrabe batte bonondaji ngadadi le sahal leedi mali ndi e sababu gube de fuf e arme mali ngadana ka ngedu bangal hakkeji mabbe fay sedde
fa hande ele ko AMDH e FDH FIDH tongi laami mali njoppiti yimbe temede didi e nogayon nanganobe batte basi sa leedi ndi ka chapani nayo e jeegon ele ben ka yo sikitaabe wadde waro hore le wolde kanyu e torra ne akofu e wi sagantobe hakkeji yimbe ko tonga ko yo gonginali fewde e bamtare wayde jukkoje batte deere e dewrintinal hakkeji yimbe ana ko bantina hono bangal seria kana seria wadata fen si jukkoje dun donne de hala dewra dewrintinaldu hale kedo dana mamadou sama seku fa famu beedo
quelque soit
kala ko kassindin den so jam so deejere so dewral so rendu leedi ndi yakil am kay rafi jukkoje yo torra modon non fewde hakkeji bibbe adama so ni rafi jukkoje ngottali a badan dewral wadata a badan jam wartata leedi men ndi rafi jukkoje de jaati yo lutugol sariya hakkeji bibbe adama non min bawa jabde yo be mbiya dewral waddi ma jam e deejere warti do pen a badan min jabanta rafi jukkoje do dum iwri fuf fayso do inde reenude leedi ndi wadira rafi jukkoje ana wawi latade sababu torraji goddi fewde bibbe adama so en fu jabbi wiide hakkeji bibbe adama yo fi adna fu non rafi jukkoje an hani habede fasanne
kala ko jiddo hokkude e hakkilaji mawdon pode fa e bemal amen do Facebook studio tamani kenya le hirnange region menaka janyeli memondiri fa maybe ngadi yonde wolde hakkunde daw sak samaraabe jenaw e ibo golatin samaraabe dido imitinde tagal ko amiri daw sak goto warako baya ag amatu député menaka hadi e fatmata togola kedo den na mamadou sama seku fa fam beydo
yo a eu des affrontements.
Kenyan le furnage menaka ton yimbe le jali idi yottondiri burdabe balabe urbe anditrede ibo glitan e burdabe ranebe urbe anditrede dawsak hakke sappo e ngoh yimbe ngoni masimbinabe e hebe dum barminama joro dawsak woni masimbinado le galle mudun yeso kureji mako fuf kambe dun be jari dum yo golle burdabe balabe non be chamoy do ben dum wadi so basse o mawni dawsak en jeno masimbinam kambe dum e kebi masimbinde yimbe dido so wana yimbe le hono gube kaptoje de ministre e fama nati hakude mabbe so basse o hebe nyufude
tagal torra hotel splendide wagadugo to kam malinkobe hono malinkobe ujinaji jeego nyongitibe Burkina Faso ala yewre yitere watere lamton odu ana wondi e turudebe e dum ko buri fu wartidebe le e dum e ko buri fu wartidebe le leedi meden di hande ko buri temen jeyo jafi nanama gartol mu en nyalade jabbide de den konko Mohamed Ag Mohamed Al Mokhtar horejo nyongitibe jibo haldi e Mohamed Ag Aleida kedo den Umar Waygalo ko faccitani e
wakkati jono yimbe le nyongitibe gombe le nokkobe mbaawa yaade fe nokku sobe jamiraaka arande en bawno yaade hakkunde ombori gosifa yotto yo boni be ngadanno don yaha warta wakkati joni o ebe jogi dido tidalaji dum holliti wiide tan hono yimbe le nyongitibe ebe jogi tidalaji wakkati joni o sa jeyi fe hono ko jabbino ko hono yimbe le ballobe no yimbe le be kaani wirfitirade wakkati joni be gondi e wadde noddali fewde e jama o tinno wirfitole nokkuji mudun en ebe gondi e gollude le hendu wakkati joni o ko foti yimbeele temede joyom kolliti widana kaja wirfaade e be gonde yenude ben yellana birfito
tagal ko kawral heba hakkunde luttondirbe batte ballon maliko hakkilaji ana jurnani hande fuddutigo championnat nyande 15 lewru mars walde jinganobe ballon malibe wi wattu kejaado pati sotta adamante kulubali gonde walde de wi fuddutigol harongo yafinandu dewrintilan daranibe dun omo e jeutidaado le halde mawde kenge de kedden nako Mamadou Samba Seku faccitani
je pense que cette date
bangal amtugol championnat o nyande 17 lewru mars e hakkile am dum haana yebede fey be tinno dum heba lawo fayso e le tottondiral hakkilaji jammaako o yimbele pelle didde pamraali dum wadata so ma itta jikke am e ko warata ko mi tayori dum no dum boyri fuf e cakitoto ndewrude so championnat bamti nyande 17 lewru mars dum latto sago meden en fuf equipe ngaji di an hasindi dum sanne no be boyri be fiyay ballon ni ande mabbe fiigol ballon fuf nakisi en jihi dum e le kawrtal ko be ngadi do inde runde afrique nde dum lataaki fey sabi dum fu gol championnat o nyande 17 lewru mars hana soutenere fey dum moƴere mawde non fayso equipe ngaji di yawti 16 yaade fannobe
ça serait quand même une bonne chose
Union européenne et Royaume Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sangarte e kabaruji region ngaji kebe faamata hono to kuccalato janginobe hono janginirde syndicat muudu en hono kambe janginobe le commune janginedo communaji di communaji njobata di njoppi golle to kuccalato fa faande be kawrafu golle o be njoppi dum bete hande yoko laamu walli be lewru janvier du e darti syndicat wi selgol murtande an habbodi e hewtude ko be darti ko nanno hadataabe du waddande wadde golleji goddi fa be darta ko be jidi ko on rewbe be kewa bawde torrabe wattutidal leedi ndi ballirama kalisi kenya jiwde ujinaji joy yaade ujinaji sappo yo wadde zakosey kumaninde wallude rewbe faabibe wadde de hokki gollirde lamde du hono faawarde lumaton go kaaki do mbudiji mobete hono yambere finatawa soko lam nyafunke timmi kenya de mobi temede yimbe yewabe jimi meden arande wombe nyafunka kanyi e gundam jimi e bomi tawangal meden fu tamama ton no dokondiral hakilo e janginde horebe baade sukabe golle hono jogala basidu wadama donduru lanaji timini de yambere wayrunde ila hitande 2012 hono conseil danois darani dum nyongitibe auditi kenya nokure e kitorde golleji hono nannoji du kebal to tumbututu de nokure janginan ko buri sukabe temedi don be duubi sappe joy yaade noga e nay torribe batte basiji hono bangal ekitade nyongo yo do kaddude di do kabaru jande kedde hedade yewtere ma ana yeso yanji jango